V50.
Oh yeah, 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 yeah. I don't go there, man. No, 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 no. Ukona ka body fantastic. Uko kwa bedi uneni kuse one touch. Tukitoka tutavunja kabati. Maguchi Versace. Nodi tutazinyo sharubati. Iwe Dubai China tuna house party. My baby takuvisha hata kumbati. Usiwe na wasi. Hata nikiwa nimelala niwe na kula. Ila nijia sura. Señorita, give me some more mamacita. Hoja nita ninafika. Oh yeah, yeah, yeah. Kama vyota kupandisha. Penzi ukirizidisha. Wewe wangu malaika. Oh yeah, yeah, yeah. Hata nikiwa nikiwa